shankysupplier.com. Mr. Lady One. Everybody, you know me. Tanzania. Sisi, ndo wata soli tukata, hatuchoki kupambana mwiko kukata tama. Sisi, ndo tumebarikiwa na jawa na tutafanya hodi metulea mita. Sisi, hatuna kibarua wala kazi, utatoni tulikosa za huduma ya mafasi. Sisi, Mungu Baba tupebasa, tunawezo wapango tumekosa tama kazi. Sisi, mtu chuma mtu kazi, hatufagiri madela mambo ya kumwagelazi. Sisi, tunafosi kila leo, tunamini kesho ipo hata wapige komeo. Sisi, tunaishi na wanafiki bao, wanasubiri tupa. Na wachafua, kisha na kisafisha dada zao na wavua. Lafu na wavalisha, nipo fiti, nipo gado, nipo tayari kwa vita. Na mkisema nini, tunakinukisha. Gini chaja sipengi, kukini chola, sifuti kimna nilisha, sitishiki, awe. Goma bado zinaito na kubali mashabiki, nto umeanza mchiti, awe. Tusha jibata, tumendoga chaka, tuka kuziseka, awe. Bayi sana rapa, doti mani osta, wote wako opa. Mninyoshe nikiwa nimelewa. Anakubali wanangu apugu. Apugu mabegani. Anakubali wanangu achanika. Awanangu atemeke Kinondoni paka mwana nyamawa. Awanangu atandale. Awanangu amtwala. Awanangu atanga. Awanangu atimvimba za gang. Gang. Awanangu alodi. Wanangu aboda boda. Wazee wa short. Anakubali legendari Taira. Anisalimia kidebwai. We kalonda familia. Anakubali mjomba Jack. Ameneja stima. Adiku wadi mmoja tu. Ayusuf Kaunda. Anisalimia master location. Amwanangu Duke. Anakubali mwanangu Jay White. Achaduli master. Ashalo Duke babake na Salma. I wish daddy. I wanna with a Jaguar collection. Exit City to do this in Tumba. Lighter one, one way. Spot and see.
Chunky.